Abahluleli 8 verse 1. Abantu bakaEfrayim bathi kuye, ukwenzeleni lokhu kuthina ukuthi awusibizanga lapho uyakulwa nabakaMidiyani na? Bamkhankatha kakhulu. Verse 2. Wathi kubo, ngenzeni mina uma kulinganiswa nokwenu na? Ukukhonkotha bakaEfrayim akukuhle yini kunokuvuna umvini kwamaAbiyezeri na? Verse 3. UNkulunkulu unikele esandleni senu izikhulu zakaMidiyane, o-Orebi noZibi, mina benginamandla okwenzani uma kulinganiswa nokwenu na? Kwase kuboshwa ukuthukuthela kwabo ngaye eseshilo lokho. Verse 4. UGidoni wafika eJordani wawela yena namadoda angamakhulu amathathu ayenaye eyethile esagxosha nokho. Verse 5. Wayesethi kubantu baseSukoti, ake niphe abantu abangilandelayo izinkwa ukuba bayethile ngisagxosha oZeba noSalimuna amakhosi kwaMidiyani. Verse 6. Izikhulu zaseSukoti zathi, izandla zikaZeba noSalimuna sezisesandleni sakho kuba siphe impi yakho isinkwa na. Verse 7. UGidoni wathi, ngalokho nxa uJehova enikele oZeba noSalimuna esandleni sami, ngiyakuklephula inyama yenu ngameva asehlane nangamazinyo ezinqola zokubhula. Verse 8. Wenyuka lapho waya ePenuweli, wakhuluma kubo ngokunjalo. Abantu basePenuweli bamphendula njengabantu baseSukotu bebephendulile. Verse 9. Wakhuluma nakubo abantu basePenuweli wathi, ekubuyeni kwami ngiphilile, ngizakubhidliza lombhoshongo. Verse 10. OZeba noSalimuni babeseKakori, izimpi zabo zinabo kungathi abantu abayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu. Bonke babesele empini yonke abasempumalanga kuba kwakuwile abantu abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abahloma inkemba. Verse 11. UGidoni wenyuka ngendlela yabahlala ematendeni ngasempumalanga kwaseNoba neJogibeha wanqoba impi yayithi londekile. Verse 12. OZeba noSalimuna babaleka wabagxosha wawabamba amakhosi omabili kaMidiyane. OZeba noSalimuna wachitha impi yonke. Verse 13. UGidoni indodana kaJowashi wabuya empini ngasekwenyukeni kweHeresi. Verse 14. Wabamba insizwe yabantu baseSukoti, wabuza kuyo yona yamlobela izikhulu zaseSukoti namalunga alo, abantu abangamashumi ayisikhombisa nesikhombisa. Verse 15. Wayesefika kubantu baseSukoti wathi, bhekani, OZeba noSalimuna enangiswabulela ngabo nathi, izandla zikaZeba noSalimuna sezisesandleni sakho kuba siphe amadoda akho ayethile isinkwa na. Verse 16. Wayesebamba amalunga omuzi nameva asehlale namazinyo ezinqola zokubhula wagalela ngawo abantu baseSukoti. Verse 17. Wawubhidliza umbhoshongo wasePenuweli wabulala abantu bomuzi. Verse 18. Wayesesho koZeba noSalimuna ethi, babenjani labo bantu enababulala eThabori na? Bathi babenjengawe, lona lo wafana nabantwana benkosi. Verse 19. Wathi, babengabafowethu amadodana kamame kuphela kaJehova, uma benibayekile baphila bengingayukunibulala. Verse 20. Wayesethi kuJetheri zibulo lakhe, suka ubabulale, kepha umfana kahoshanga inkemba yakhe ngoba wesaba lokhu engumfana. Verse 21. Basebethi oZeba noSalimuna, suka wena usihlasele ngokuba njengendoda anjalo amandla ayo. Wayesesuka uGidoni wababulala oZeba noSalimuna, wathatha izimbedu ezinjengenyanga ezazisentanyeni zamakamela abo. Verse 22. Abantu ba-Israyeli bathi kuGidoni, sibuse wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho futhi ngokuba usisindisile esandleni sakaMidiyani. Verse 23. UGidoni wathi kubo, angiyukunibusa nendodana yami ayikunibusa, nguJehova yakunibusa. Verse 24. UGidoni wathi kubo, mangicele ukuthile kini ukuba ninginike kube yilona lowo amacici empango yakhe. Babengenamacici egolide lokhu bebengabakwa Ishmayeli. Verse 25. Bathi, siyakukunika wona impela beneka ingubo baphonsa khona kwaba yilona lo amacici empango yakhe. Verse 26. Isisindo samacici egolide awacelayo sasingamashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa egolide ngaphandle kwezimbedu ezinjengenyanga nezichaza nezingubo ezibubende ezazembethwe ngamakhosi kaMidiyane nangaphandle kwamaketanga ayisezintanyeni zamakamela awo. Verse 27. UGideon wenza ingubo yamahlombe ngakho wayibeka emzini wakhe Ofira. Bonke abakayizwali baya baphinga nayo khona yaba lugibe kuGideoni nendlu yakhe. Verse 28. AbakaMidiyane bathotshiswa kanjalo phambi kwabantwana bakaIsrayeli ababesaphakamisa amakhanda abo. Izwe lathula iminyaka engamashumi amane ezinsukwini zikaGideoni. Verse 29. UJerubali indodana kaJowashi waye wahlala endlini yakhe. Verse 30. UGideoni wayenamadodana angamashumi ayisikhombisa aphuma okhaleni lwakhe ngokuba wayenabafazi abaningi. Verse 31. Isanqinza sakhe saseShekemi naso samzalela indodana sayiqamba igama lokuthi u-Abimeleki. Verse 32. UGideoni indodana kaJowashi wafa esemdala wembelwa ethuneni likaJowashi uyise e-Ofira lama-Abiyezeri. Verse 33. Kwathi esefile uGideoni, abantwana bakaIsrayeli babuye baphinga nawoBhali bamenza uBhali Bhereti unkulunkulu wabo. Verse 34. Abantwana bakaIsrayeli babengakhumbuli uJehova unkulunkulu wabo owabaphula esandleni sezitha zonke zabo nxa zonke. Verse 35. Abenzanga umusa kuyo indlu kaJerubali onguGideoni njengakho konke okuhle ayekwenzile ku-Israyeli.